sakiraɓe keɗiɓe min jooti on bisimla moɗo e actu jeune alan capantati go'o lewru octobre hitande 2021 mine tawɗa ɗo e Oumarou Waygalo. Waygalo, no jallirɗa?
Mbiɗa selli Bassou Fall am Cissé.
Hoto joganɗa mine Bassou o hannde?
Sembe kabaruji ɗi anni janggo so lanɗo jaaɓi cuuɗi école ɗi kani utted le leydi mallin ndi fo e manggal muɗum to kucala to sukaɓe ɓe gondi e landinade noon ɓe kani fewtirde uttingol école hitande 2021-2022. Yewtere meɗen noddirte mini magga nde en jaram fa nokku noddirteɗo yoro so imadaraji ko sukaɓe rewɓe gondi e wadde toon ñalawma hande o saabi de ndungo timmi ko heewi mabɓe ana wondi e natude le ngalluji ɗe tiɗalaji fo ɗo ɓen kani heɓude le ɗeɗo ngalluji ɗeɓe natate e muɗum nde tilɓe garen timminire ɓe birki sembe calɗi
jande hitande 2021-2022 kana wondi landinade sanne ɓuuri fou kucala
noon wori a woofay fe ɗiɗo imadaraji ana gondi e waɗe toon Aly Cissé wattu joni eɓe gondi hokkude jamare nde toon hakkillaji lobbi yala iblisaji koni hakkude laamum koɓe kañum muse ngaɓɓe du ana lelto le oɗo nokku kamɓe sukaɓe wonɓe le ngallure kucala nde ɓe keddiraki caggal no ɗiɗo imadaraji kani waɗirede fa keɓe famtade fande keɗɗen Mamadou Sama Sekou
tiɗalla moɗo banggal kapo o yo refdenagu le nokkuji yogaji e murtere jangguinoɓo yogaɓe hinnade kabaru jateji sukaɓe lekkuyɓe nden no directeur kap kucala Mamadou Sangari dardiɓe hinnade taɓagol sariyaji e oɗo wattu tiɗalaji jande
minen nokku amen ɗo meɗen wondi e wadde imadaraji mene jantira e modi waɓe fuɗɗi lekkolɓe kayen hooreɓe yalla sukaɓe ana wawi wadde jande mumen saabu dina soni a faami won toɓɓe ko hollititta le sariyaji jangguinoɓe lekkolɓe ko hatta modi bo nangturde toɓɓe sukaɓe lekkolɓe ɗum woni nottiji meɓɓe ɗi ma salo janggudeɓe ɗum woni toɓɓere entretene article 40 yaade article 41 42 43 fa yaade article 45 sérieux ana holliti teggal soni sukaɓe waɗ daddurde toɓɓe meɓɓe ɗe ana hani hokkede hooreɓe
jeunesse o kay notigui noddago heƴaɓe laamuɓe hon ɗum hollita e ley haalaji Mamadou Touré jokko arandejo hoorejo fedde jeunesse kucala kumniɗo ɗum kabaru jande e ley fedde laamu sukaso o
ko waɗa rowne o homo foof faami ɗum meɗen ñaagol laamu on tinno hokka modi waccuɗe lekkolɓe koɓe haaja yalla sukaɓe ana feyde jande mum enne kala debbo e gorko
fouf
ɗum woni ko David Koulibaly heɓani so jottamani guila kucala
min jaran jonka bafulaɓe le laamu kayi to woni to ko heewi yimɓeɓe fou lanaji ɓamata so lumba
noon worriɓe kolitiwiɗe lumminoɓe wonɓe tomɓe ñalawma nde ɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi fo fota kamɓe sukaɓe wonɓe tomɓe ɓe mbi lumminoɓe ɗiɗo mayoji ɗiɗi ɗum wonɗiɓe noddirta toon bafin kañi e bakkoyi eɓe jogui toon ɗiɗo tiɗallaji saabi de ko heewi e jamare nde fou bakki wondi e ɓamde toon wattu joni ɗum woni lanaji mawɗi ɓamoji toon mortongaji kañi e mobilaji ko nandi e muɗum Aly Cissé fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Mamadou Sama Sekou
ɗo enne dande mayo lollirɗo bafi donnoɓe lanaji holliti mette mabɓe fewde e tiɗallaji bakka nokku o e wi mabɓe hana fi bakko o dooma jon e motoji yalla ɓamduɓe ɓe hayfi ɗum heƴaɓe laamu daraniɓe kabaru bakko o
kanaka bagui faka fo motoga ceeya
warre ñifa motere amen on dooma fa motoji kewɗi heeɓa warre dama heɓemin jokkina golle amen ɗe ɗum woni tordade ko hewta amen ɗo sanne ɗi lanaji wonko min wurta e muɗum gollan dow on lanagal tan mi waɗirta musakaji galle amen ga hannen ko ɓuuri sugulde amen yo honomi heɓirtami wurra ga samoji mi yiyama motogaji goɗɗi ana wara ko natto saabe soɓɗina lana amen kam cegga soɗi immiguen fa ɗini witta
heƴaɓe laamu bafulaɓe kay jeddi ɗiɗo hayfali e wi jokkotata ɓo maire o Kaba Diallo ɓeɗo donnoɓe lanaɓe jaati goni e pene holti wiɗe ɓe jaɓɓa fi ndenta wadde coopérative yalla huncande hoore hakkeji mabɓe ɗum woni ko Moussa Bé Sidy Bé heɓani so jottamani guila dande mayo bafin to bafulaɓe toon
jonka mi gara e yewtere amen mini magge ko heewi sukaɓe le cercle yoroso le laamu kucala ka fou ana wondi wittude tama aɗa andi Waygalo le timmoɗe ndungu min goni ko heewi mabɓe ka fou fuɗɗi warde le gelle mawɗe fa tewta golle
noon wori ɓeɗo sukaɓe wakkatiyiɓe doggan tawe ɓe martine sara mabɓe kumpaji fe ɓe gara le ngalluji ɗe fa ɓe darten kamɓe dokki daña koɓe keeɓi seeɗa yogaɓe mabɓe so jottiki le ngalluji ɗe ana keeɓa tiɗallaji mawɗi fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sekou
yo sappoyon sappoyon surbaɓe dogoɓe ñande foof ude le gelle mabɓe oɗo wattu warde le ngalluji mawɗe yo hononi oɗo debbo mo ɓiyum witti tawe martinayi yimɓe galle muɗum kumpa keɗɗenna mboy yonki makko
mi wonno goto jaati kankoni ɓiyan debbo goto mo joguimi so gonga Allah ɗum latiniki kam mboy yonki mawɗo saabi o heewi fi o halnali kam ɗum naawi kam sanne saabi wala fo ko wawa heɓude mo accident e ko nandi muɗum mi hulɗu yalama heeɓa nokku ɗo o wona
soni ɓe jottuki le ngallure ɓeɗo surbaɓe tawrate e tiyalaji kewɗi yogaɓe majjan woɓɓe patron mum en ribamɓe caggal koɓe ɓami reedu ɗo en géngaji e kañi gollirɗen laamu pabo yogabe mabbe rutadi ketna na fatmara dambele ho radio gollirde humaninde hunchangol hore rewbe sukabe e galle yoroso
effectivement
gonga min jihi yimbe fa heewi gombe tidalaji mawde hono din do sukabe rewbe gala golle ana gildo ni en tan sami social kay woni ko bantatabe sami social o bama ko do woni le kay min golde e mudu min ndo min darta hele min jese kenabe mabbe don golde e meri ngaji di min golde e amiri en be du sukabe rewbe yobe lukuji mudum so jahali gallu gollobe hunde wotere mbommi wajade be tinno nyama yata futebe kawrube e sara e mabbe ala udita arsuku so neddo selayi suudade so yaha e nokku du ko buri hewde fu bonane heba dum
won ko Ali Haydara heba nis jutamani gila yurusu
hello tariki yontere nde do moli woni
non wori Ali Cisse mordi ko nayri bangal songabe sen jari fato gawoto holita wede kala ko jomun mori fu won ko dun halata do hore mudun de dun ne fa kebe famtare kedde no gote andabe kabar tarikiji mabbe ton ko sifi do hen
c'est le 13
moli no jurtedi ko kara moli kadaali ngurda debbo kadaado suka debbo wada dum edo hada debbo mo goro mudo yawtidi wada dum fa yotto suka be rewbe moli di debbo dimudo arande tan haani wadde dum ni kasindina landare debbo kebudo suka so tawi bido debbo naso bido gorko sa yi debbo wadi moli no jurtedi ko kara masriji dibe no jurta kaula tati woni he do woni suka mako o gorko so ayi he wadi dum du nay woni he do woni suka o debbo jonka mi jaram birki sembe chaldi Alkam sare noga e jetti lewru octobre no stade Mali yelen olympique yaltini do e quart de finale
non wori e mbiyam baddu goto ngattaado ton o du kanko no jetti Adama Kanta kanko watti o do baddu e mbiyan hono ko nayri bangal demi finale ngaji di Ali Cisse Isfase Kanye e Johnny Ba Kanye kan fiirude nokku no jetti stade Mamadou Konaté do AS Kodo waran hawrite e yelen olympique altiner warore der non kollitirte no wiide ko nayri bangal tagal leedi de jaran le championnat italien Milan Kanye e AS Roma kan hawrite wakkat sappo jetti yamdo so dabbiri masilimaaji chapande nay e joyi won ligue 1 du mbien clermont kanye e olympique marseille dan kan fidude tonno ngaren timnire le championnat espagnol real sociedad waran hawrta e atletico de bilbao
jonka do mi kadata umar waygel
non wori do katel kikida hande do kabaruji meden di en joti secret meden be kala do mbayutade le malifo e mangal mudu fati be jafi eno konno bandirno do e ser yotir meden tous o grendane wara en jaram fa bafula be